yamde sapo e jeri silimaaji chapan tati do e Dakar yamde sapo e jena silimaaji chapan tati to yawunde lamro Cameroon teddube yonti wakati nantin don kabaruji di
Moussa Oumar Barry
teddube hedibe RFI fulfulde on calminama e fuddode kabaruji men to leydi Cameroon ko accident waji ton hakkunde yawunde e Douala dum ko e jamma aljumaare ina jofi aset hande sapo ina lewru dum gonden du o accident bat don ko hakkunde bis jolnodo yimbe wondude e camion te fore adina de holliti non ko dogdu burtunde wondude e gonka labi di e on saha non leydi limi fodde chabantati neddo mayru kedido e on don accident ketoden jantore Maria Momini
accident wa manga wadi hanki jemma asawe do lawol mangol hakkunde Douala be yawunde dum mota rondo wa yimbe chapane jedidi iunga Douala on fotti be motaji maudi didi ngota rondo wa kuje filu ngota bo rondo wa ledde be potti hadirtirawal mbanga kilometa jedidi be péage wuro Bumnyebel masibo man mbari yimbe ko burata chapane tato der mabbe lanyowo mota ledde be lanyowo mota rondinga yimbe der tawabe ha babalgal sedaku sojajo adjudant chef major Charles Chingandame andini dum hallugo salawtiral hakkunde motaji maudi didi hautade be famdugo lawol on jani accident wanga hande fajira asawe battan mo jahale der lesdi Jean Ernest Ngalibibe yalliri ha nokkure nde o yalliri bo ha cuudi nyawndigu ha be yari maybebe be nawnube fu ngam o fama dum ko sali endo siftora accident wa kallunga wadino ha jetata prelewrundu do lawol abombang yahunde dum barino yimbe jeerido do dudugo accident jidi battanjo mo jahale wadino jonde nyalle salide o andini ha hitande ujine didi be no gas ego jabbinde dum accident on woni sanadi manyarle himbe ko wadata ujine tati der lesdi Cameroon Mariam Momini yahunde RFI
Banjulla Amnesty International wondude e Human Rights Watch pelle darnide hakke neddanke be namdima lamu Gambi nyaagul lamdo kido hono Yaya Jemme sababu ne sikitede e yangul yimbe kam e wargoli e sahande o ardilindi kudu woni ko andinde pelle de gona lamu yankoje jantore Fatumata Sisawane
Gouvernement di leydi hirnange Afrika no jonna ha nyande no ga e joyndu lewru fi feññingol yamirore ngugo mu wadugo tefore lebbi jeego ado hande e dow diti dallaaji jokkondirdi e wakati laamu Yaya Jame dum ko gila jeedi daburu hitande ujunere e temedde jeenay chappande jeenay e nay ha e lewru gwa buru hitande ujune didi e sappo e jeedidi ngomu nguno holli wondema warne danke wadano ko Yaya Jame e yimbe chappande jeego e jeenayo be o subino wadi walla woni hore noneji bonandaaji chappande nay e nay wano war horeji lette dolande e fitinaaji e dow rewbe hingutori kadi yobe nyaawe gouvernement on no haani wattande yili walla daraade ngam hebude peheti mude fi wadugol ko yaawi tefoje keldude rewde sariya mojobe daraniide hakkeji neddanke no tori nyaawore yo wade no laabiri yo toñaabe ben tawnore e murandum e biol ngomu ngu ko buri yimbe temedde dido chappande nayo mayi e juude laamugum gila ngu gomu jonni timtongol e lewru sappo e gwa buru hitande faltinde horejo leydi din adama baro labbinali miijo makko e o alhali
to leydi Mauritani hayso tawi laamugo wadi peje ngam habade maccungaago e der leydi ndi kono ha joni alhali o ina heddi ko dum woni ko andini e nyande aljumaare nde timtul tomaya okobato nutundirado fedde oni e der leydi ndi ko yewti alhali maccungaago ngol cimtol non yalti ko caggal nde wadi jillu jonte didi e der leydi ndi hay pelle de gona laamu yankoje gondi e der leydi ndi gongdini e din don kabaruji e sifti non alhali maccungaago nangira e der leydi Mauritani ko wayna war neddanke so tawi en cum en tumnima e doskal leydi ndiya to leydi Tunisia tambibe den ka maaji de hono marine national be collectif faabade fodde chapande jetati e go danatonobe dalle de wani lawul be danatonobe non ngumori ko bange hirnange leydi Libi kerul hakkune mabbe be kuliti non e der be non e be jari e dubi no gas e jetati ha chapande tati e jetati ko yinnobe yaade e tonto o leydi tonto ganda ko wete mayo mediterane e rosanon kulitam hebini e juude be kuliti non jettude peje ngam kay faabade kon kadi ko debbe ko be jidi ko do woni ko bayini cimtol marine national bo leydi Tunisia Afghanistan e nokkure wetende Panjshir e de balde jabbide hollitama non civilen hewbe dugi nokkure nde je sababu non ko hare wonde hakkunde taliban en e fedde londi wetede FNR non be kolti de do oro saha non PND ina musi e gardugol be ganda ko pelede be kolti ma mbad baw ko mabbe kay ngam folde ben be ganda ko taliban di kan kadi e londi be kolti bangi ma mbad pejde teddube on jaraama